mintaji sappo e joyi woni ko yamde joyi wittori do e studio kalangu kibaruji mumen e fulfulde komin Omar Hammad janganta on. Nani koye kibaruji meɗen hannde haltanana do filla moƴƴintinol laawol tawa arlit ko hoorejo gouvernement ƴamiyaade to ministére na sarusi kawjiiɗo etton ndiyam e kennduli waɗi andinore do hitande hikkande filla toɓo. Yewtere meɗen pindinol hannde haltanana dow tindinore suka jokkolle ɓilleeji Niger gaɗo paɗɗol baaluure e junngo ko wiyete basketball, kañƴum ndi woni ko kantirten kibaruuji men e fulfulde. Kori jam hirtemo yerno kaalirannomi on e nder ko'e kibaruuji meɗen sigilaaji radio télévision bonfere mo ñamey paddaama hawtaade e ɓe canal 3 Niger. Handenne groupe uji tati woni ko fadda hano kengan warde hande do enda noni ga Allah e rafi jobal jangal raayeru donino kawjido filla jawdi der suudu bom fere on wiri o wi ko sarusu kawjido jobal jangel on wiana duubi nayi ni warde joni ko be jobal jangal ko cede mu ummoto milioji chapande nayi e do hala gota kambe andinama e wiede ko dum woni sarusuji jamben kampaniji pamardi no yeta mabbe so do miccido doni dum woni suudu tenere du kengan woni ko maɓɓa na ko hande nder far juura ga woni ko ɓe puɗɗi sigilaji maɓɓe caggande ɓe joɓɓuno ɗum woni ceede ɗe ɓe ƴamaɗen feccere muɗum. Do toykaki gaɗaki dow ndungu hitande hikka ndu sarusi kawjiɗo etton ndiyam e kennduli on waɗi andinore e wiide ko ndiyan toɓo no ɗuɗan sanne bako du ndungu ngun jippake nokku fuu no woodi nokkuje goɗɗe nder Niger ko yoro torri ɗu en sanne. Aminu Nafisa Dinyo goto tawaɗo nder sarusi o fammini Moktar Hammadou dow no ndungu ngun wontiri.
Anne maaji toɓo ndungu ɗimin andini toɓo lobbo no heɓete nder jaajirka leydi Niger nder ƴewtinaaki kimin gaɗuno lewru juin ko hollata ko toɓo no heɓete non do waɗi dey toɓo gi'aaɗo no heɓete nder leydi din hana kan haɗata nokkuuje gon yoro heɓe joote gon fuu woni wala ngam toɓo gon fuɗɗatana lewru juillet août e septembre jon lewru juillet fuɗɗi ndelle min doman ko lebbi koddiɗi ɗin hokkata far ɓangeere toɓo gon.
Polisiji département Meria nder région Zender altina o woni ko ɓe ndekoyi junngo yahde dow nimɓe to ɓe keɓi malfa inditiraka ɗo enɗan pistolet tawdaka nder hulgo jabe mum jabe sappo e ko wiite ano ɗum woni callali jogeteɗe juuɗe cellulaire uji ɓiɓɓe jeego noonni e ceede bonɗe inditireɗe fobie tawraɗe le walisi ko watta millioji sappo nimɓe ɗiɗo kamɓe woni ko nanga watta nder juuɗe poésie e polisiji pesiɗi Zender tataɓo maɓɓe on doggidi e walisiji ɗiɗi anda ka fuccede ko woni nder mum. Nonni moƴƴintino laawol tawa agadez hunde noon ko laati ɗum suuli hooreɓe ardiɓe ɗum woni ano ɓiɓɓe wuro ayirɓen sanne cagganno ko jiidal natuno caka maɓɓe e hoorejo gouvernement on ley jeɗɗire nde to enda agadez birsira fini on ƴami yahde to ministére hawjiinde ɗum woni gaɗol ñibdiji mawɗi e laabi watta ngol moƴƴintino laawol nder sanceeji muɗon ɗen. Nani ko wi Moussa Maman o hoorejo gouvernement
la RTA
laawol indiraangol RTA gol laawol mangol gomnati du haani watta ceedegol waɗi no woodi ceedegom e campaniiji gom e areva kaani hokkude kan en du ngam iɗi nawtoro laawol gol illa hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e tati warde hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e nayi wala komin gaɗay ko ceede ɗe keɓi e campaniiji faa min gaɗi sigila moƴƴinol maggol caka arlite e agades nden agades wara ingal nden ada ingal wara tamaya amma tamaya warde tawa ceede mum ngoni keɓaaki ko laabi gona no gaɗe nokku fuu nder reedu leydi ɗum waɗi woɓɓe no ƴama waɗi laawol gol moƴƴinaaka min mi waɗi aadi ƴamude ministre kawjiiɗo filla gaɗol beddaaji watta moƴƴinol maggol nder sigilaaji
mon.
Nanngude ni ummaade gaya warde do so laawol ngol boni duuɓini warde jooni ngol laawol du laatiingol ɗon wattata hano arzuko leydi meɗen Niger sanne, kanon ɗuɗal are jippinteɗe to enda mane mbiyen ƴuwoje yaasin leyɗe tokkirtana ɗo enda nokkure witende Port Cotonou gam ton ɓuri ɓadade. Noni ɗum ɗo awjoɓe ɓe loreji no ɗomboytoro e ngol lawol sanne Allah e no ngol bonnori non. Bandimin Moussa Hassan yewtidi e woɓɓe maɓɓe nani koɓe mbi.
Lawol ngol ni boni sanne, caka leyɗe ɗiɗi ngol tawa nokku fuu gayɗe mum. Tokkol maggol no bonna loreji amin, min keɓata doggini ɗum no min giɗiri. Nde lore neɗɗo boni ɗe soƴƴake sey
yomni.
Illa jippaki pon, minen awƴoɓe loore ɓerɗe amin bonata, ngam loreji amin no bona sanne dow maggol. Mawɓe amin du bamin kalani ɗum en jaɓata, sey ni jomnomi. Lawol ngol dow kiloji lasoji nayi boni, jamɗe jeegom neɗɗo wattata ko wurtowo gayɗe ɗe. Ko wayra kan ɗo rulomaji nayi husani kan dow maggol. Jemma to loore neɗɗo boni du fowtata, ngam pasotoɓe no nokku fuu dow maggol. Tokkol maggol ni no mettini.
Faande ni en kalan dow filla laabi ɗin awƴoɓe loreji no ɗon boytito sanne dow laabi leydi men Niger bonɗi. Yerudu ni no jom andal do arzuko leydi on waɗir hisago muɗum. O wi laabi bonɗi ɗi no faddo lumaku sanne. Woɗi ɗu iɗum woodi ko ɗum rimanta far filla arzuko leydi on. Kabir Boubacar Issa Baba tawaɗo nder nokkure to hisago watte nder leydi, nani ko famini Raylatu Soumana dow majjum.
Nder taykaki kimi waɗi, mi hi'i ko beddaji na mbi'en kolta ɗe ɗuuɗi nder leydi meɗen, ɗiɗum ɓeyde sembe lumaku leydi meɗen e jawdi mum sanne. Amma kolta hana kan tan woni lawol nder leydi, ngam laabi korkaaƴe na laabi boɗeeji no limte nder laabi leydi. Laabi boɗeeji ɗiɗu no ballira sanne nder yaha warta himɓe are mu'en. Nde laawol tawa yahde keerol Algérie gol timminaama, eydaadi mawni noon heɓa. Luumotooɓe leydi meɗen du no mbaawi nawtoraade fandorde laanaaji ndiyam Alger nanna are mu'en nder leydi meɗen dow ko yaawi du ɓe natta nder mayri.
Nani ɗereji heɓuɓe tewteru talkuɗo bakkaloria ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum wurtinama sanne ley ñamey. Hannden subaka o woni ko bandi min Gongo Mamman Dantani yehi yewtido e docteur Malan Abdou Moussa, hoorejo ƴeewoɓe mo lamba sappo e jeeɗi ɗaɓo nder janngirde wiyetende collège Mariama. Nani ko haali.
Nous avons 300.
Min ngalana tefuɓe worɓe 3 e 8 e rewɓe 2 e 6 e 6. Nder maɓɓe herme 7 kamɓen tefi dow jande ko e maɓɓe no keptol tewtewru du waɗiri. Himɓe 2 e 7 kamɓen keɓi. Himɓe herme 10 kamɓen goni aramɓe ɓen. Ɓe koƴitittoɓe jande dendo kamɓen herme 15. Minen miija kono yottoyto fa pecce 4 dow herme. Ko watta kamɓen 14 kan golli sanne keɓuɓe aramɓe ɓemdo. Nder maɓɓe 9 kamɓe gollal maɓɓe wooɗi.
Do nokkure to internet to fijo ɗum woni silma leyɗe ɓaleɓe nildata ɗoenɗan habaruji mum ngaɗi andinore e wiide ko fijo silma leyɗe ɓaleɓe ko lawal nogay e ɗiɗaɓal no woni e hoore mum to enɗan illu 13 lewru juillet yawunde leydi Cameroun. E dow lawol goto ngol doni hoore haala kaɓe koƴƴi kankan woni hawju politique leyɗe ɓaleɓe hano no silma on haaliri ɗuni. Ɓe kolli duni mana ko waɗi o fijo fuɗɗugo illunder hitande 1998 gam Allah e yaadu yeeso mane sembiɗɗiɗe ɗo nda simma leyɗe Afrika. Nimɗin mbiyen han silmaji 7 kamɓe woni ko yaata fottato ɗon jango nogay lewru juillet, kanƴum woni ko famte moy en keɓe jamako nder majjum. Mbiyani ano wumɓe leydi meɗen Niger kamɓe du cigilake durwo pilaki laɓi gaɗo to enda nder leydi meɗen Niger garongo noni, ngam majjum waɗi koɓe aadi e wadde durwo kengal le ñame e suɓade ɓurɓe wawde ɓen ko yata to enda pilaki laɓi ko fedde hawjinde wumɓe leydi Niger sigili. Kettine nane ko Maki Hassan hoorejo fedde hawjinde fijo pirtor ɓalli wumɓe le Niger ko wi Habibu Garba ko yano fottoy e ngo durwo.
Qui nous a poussé à organiser ce tournoi, c'est par rapport
ko waɗi min kiri fijo durwo wumɓe. Min keɓana lawol ngol ministre kawjiɗo fijo pirtol ɓalli joɗɗini wiide durwo no waɗante wumɓe ngam kamɓen do ɓiɓɓe leydi non. Ɗum waɗi wakkati fuu mo durwo leydi no sirye wumɓe no gaddan balla maɓɓe. Ɗum waɗi hoorejo lenan watti sawru foɗurdu 2 e 4 maaka bawuɓe durwo goo. Ɗum no hollan ɓiɓɓe leydi ko larɗuɓe no wawa waɗude walla gallal fu
tout ce que les valides sont en train de faire
studio kalangu
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere e nay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
Birningaure
do radio Marhaba
lamba chapande jena e joyi tobere go FM
Dolvel
do radio Gorwal FM
lamba chapande jena e joyi tobere go FM
Sai
do voix de la Tapoa
lamba chapande jena e jenaayi FM
Mayayi
do radio Anuri
lamba chapande jena e jenaayi FM
Damaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jena e jetati FM
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jena e jenaayi FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joyi FM
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
engartani e yewtere meden pinino hande haltana do Saidu Boubacar Hima no suka jokolle no mo dubi no gay e nayi mo jundamu wanana metreji didi e sappo no bi leydi Niger no gado paddol balure e juude ko wite basketball to endal leydi Spain o ekiti amani o fuddana ekitaki makko to enda do enda der nyame fadde makko yaadi to andal leydi Cote d'Ivoire Saidu oni wari e potirdo enda der leydi nyame ko anni du woni o ekentina sukabe ummatore be Niger e gadol basketball gol asuman chine yewtide makko nani ko haali
moi ici avec les amis on jouait au foot
demuni mi hejadrabe am gadi ditta piol balo der bangeje den himbe bi kam moyni ada nyinyi no hani ekitoda paddol balure e jungo konanu mini en battimi neddo gon nyenyudo he fijo gondo der bangere amin kando walli kam sanne hese na ko bawumi gada mu jami abijan kebumi andal ton jami espan gammi dubi jetati ni gammi ko jami espan wakati mo gumi woni abijan jara fedde mawne tawami mawdo ekitito on gardo fa ekita himbe o wi yam moyni ada wodi niya lobbo gada nido ada wodi saa ko yahata beido wa andal ma do paddol balure he jungo o wada ni kam lawol ko yahata Espagne delle gan sabbu makko kebumi jakikin wakati jigon minen pilo der leddi din fu gan wadugo hano tewtewrdo fijogon rowanin min gari nayabo gan fahe hantorde fijogon min jotti jalle beidari hebama jonde a Espagne ni labi didi gadumi mido heba jalorgal gacce fay wala gan sedda jehol yeso no don hebi de niya mo godumi mi walla sukabe ummatore be leddi am hana do paddol balure e jungo tanfa be kumpintinte do fijo pirtol balli be balle he kulle golli tirdi de oyago yeso deni harakaaji din no donno yehira no handiri be gadante no kuje to fijoti fa be keba lawol jaki ekito
le centre de formation c'est mon projet
Asumana shina eseni isiaka bembaliri enko kibaruji imene fulfulde njoti joni wala fuko mbami sana miyeta umu umaru ali nyali firta mpedi dengal fulfulde. Ndomo kwa dengal hausa nkore kirte nto jam hirti.
Vina tawa jamu echalal fijoji pirtor bali e gole jiko.
Nyande fu do studio Kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio Kalangu yadu leydi Niger